Chumbiri chapter 7 kuyambira verse 1 kufikira 14 ndi mbali imodzi ya mamulungu yomwe anthu ambiri makamaka unkhani ya mapemphero kupemphera dziko ndi zina zotero amakambapo. Kodi mawuwa makamaka nkhani yake ndi yotani? Mbiri yake ndi yotani? Ndiye nkhani yomwe tiimvelero mprogramu yathu Santhule Bible kuchokera pa Chumbiri chapter 7 kuyambira verse 1 mpaka 14. Timva zambiri kuchokera kwa mbale Osman Chiramanda mu programu iyi. Bwanji timpatse mpata kuti atitsogolere mukusanthula kwa mawu lero mu programu iyi.
Ndipereka moni kwa inu okondedwa anzanga pa ulendo mu dzina la Ambuye wathu Yesu Kristu. Tiyeni tiyambe ndi mawu a Paulo pa Roma 5 verse 1 amene akunena kuti popeza tsono tayesedwa olungama ndi chikhulupiriro tikhala ndi mtendere ndi Mulungu mwa Ambuye wathu Yesu Kristu. Tsono poyamba ndifuna tikumbutsane kuti mu programu yata timakambirana kuchokera pa 2 5 verse 9 ndi kulekeza chapter 6 verse 42 pamene timaona nkhani ya kugwiritsa ntchito kachisi womangidwayo. Ndipo lero tilowa mu chapter 7 kuyamba verse 1 mpaka 14 momwe tikambirane za kuvomerezeka kwa kachisi ndi Yehova. Tsono mu chapter chambuyo tidaona mwambo wopereka kachisi wa Mulungu. Telepa mwambowu, tidava za mawu amene adalankhula mfumu Solomoni ndi pemphero lake lochititsa chidwi. Ndiye lero mu chapter chino tiona kuyankha kwa Mulungu pa pemphero la mfumu Solomoni. Tienten tuone kuti Mulungu avomereza ndi kulandira kachisi ameneyo pamene tiyamba kuwerenga verse 1 ya chapter 7. Atatha tsono Solomoni kupemphera, moto unatsika kumwamba nunyeketsa nsembe yopsereza ndi nsembe zopera, ndipo ulemelero wa Yehova unadzaza nyumbayi. Mulungu wavomereza kachisi. Mukumbukira pamene Mose anatsiriza kumanga chihema mchipululu, tidaona ulemelero wa Mulungu utadzaza mchihemacho. Tele pano Yehova walandira kachisi amene Solomoni wamanga. Ndiye chimene chikuchitika ndi chakuti moto watsika kuchoka kumwamba kotera kuti wapsereza nsembe zonse zimene zinaperekedwa. Ndiye tanthauzo lake ndi lakuti chiweluzo kapena kuti chilango chagwera pa uchimo wonse wa dziko lapansi. Uku ndiko kuvomerezeka ndi kulandiridwa kwa kachisi. Mwa ichi tiyenera kudziwa kuti Mulungu savomereza kachisi chifukwa cha kukongola kapena chifukwa chakutirapo chuma chambiri ayi, koma iye amaona chifukwa chimodzi choka chakuti kachisiyo aziloza kwa Yesu basi. Mwanjira ina tikunena kuti kachisi amalandiridwa chifukwa cha nsembe yake yomwe imapangitsa kuti kachisi alandiridwe. Wokondedwa anzanga pa ulendo, moto umene unatsika kumwamba ukuonetsa kuti Mulungu anadzilemekeza yekha popeza iye ndiye moto onyeketsa umene watsika kuchoka mu mtambo wakuda umene uli wabe monga mujezina ali pa phiri la Sinai pamene timawerenga pa Exodus 24 verse 16 ndi 17. Ndiye mwachithunzi chomwe tikuonachi ine ndikutha kuona chifukwa chomwe Yesaya adanena kuti wochimwa anziyoni ali ndi manda kuthunthumira kwa dzidzimutsa anthu opanda Mulungu. Ndani mwa ife adzakhala ndi moto wakunyeketsa? Awa ndiwo mawu akupezeka pa Yesaya 33 verse 14. Tsono taonani kuti moto uwu ukanatha kuapsereza anthu osewa, koma unangopsereza nsembe zokhazi. Kutanthauza kuti Mulungu analandira nsembe zawo ndipo ukali wake unachoka pa iwowa. Anzanga, ndifuna muone momwe zikugwirizirana ndi zimene zinachitika kwa Yesu Kristu. Tikunena kuti chinakondweretsa Mulungu kuntundudza ndi kumvetsa chisoni ndi cholinga choonetsa chifundo pa inu ndi ine. Ndikunena mawu awa chifukwa imfa yake ndi imene inachotsa uchimo wathu onse ndi kuyikidwa pa iyeyo. Mwa njira ina tikunena kuti imfa ya Yesu Kristu ndi moyo wathu, popeza iye anakhala tembelero mʼmalo mwathu kuti ife tikhale chiyero ndi mdalitso. Kodi inu, okondedwa, mudalandira kale sembe ya mulungu uyu. Tsopano ulemerero wa Yehova wadzaza kachisiyense, monga mwandime zotsatira za chapter 25. Tere pano moto watsika kumwamba ndi kupyereza sembe yonse. Ndipo tikunena kuti anthu awa ndi amene anaona ulemerero wa mulungu ndi maso awo. Ichi ndi chimene anali kuyankha Paulo mkalata yake pafunso lakuti Aisraeli ndi ayani. Tere pa Roma 9 verse 4 akuyankha kuti ndiwo Aisraeli ali nawo umwana ndi ulemerero ndi mapangano ndi kupatsa kwa malamulo ndi kutumikira mkachisi wa mulungu ndi malonjezano. Haleluya. Ichi ndicho chizindikiro chimodzi mwa zizindikiro zisanu ndi zitatu zimene mtundu wa Israeli ungadziwike nazo. Tiyele tikutsindika kuti palibe anthu ena amene anaona ulemerero wa mulungu koma Aisraeli wokha basi. Verse 2. Ndipo asembe sanakhoza kulowa nyumba ya Yehova popeza ulemerero wa Yehova unadzaza nyumba ya Yehova. Ndi wana wonse a Israeli anapenyelera potsika motowo ndipo okhala ulemerero wa Yehova pa nyumbayi. Nawerama nkhope zawo pansi poyalidwa miyala naalambira nayamika Yehova nati, pakuti iye ndiye wabwino, pakuti chifundo chake chikhala chikhalire. Haleluya. Pano ndifuna tigwire mawu akuti Yehova ndi wabwino, chifundo chake ndi chosatha. Taonani mawu awa awanda masiku ano kotero kuti akungotchulidwapo mwachizolo wesi ndi munthu wina aliyense komanso mongofuna kusangalatsa wena. Awa ndi mawu amene vana a mulungu ayenera kumanena nthawi ndi nthawi kuchokera pasi pa mtima wawo pokumbukira ulemerero wake umene udaonekera kwa iwo. Kodino mudauona ulemerero wa Yehova mulungu wanu? Kunena kuti kodi mudalandira chifundo cha mulungu ameneyo? Ngati yankho lanu ndi inde, ndiye kuti ndinu woyenera kunena mawu kuti Yehova ndi wabwino. Ndikunenetsa kuti anthu andale sangathe kunena mawu amenewa. Inu mwenera kutero popeza palibe wina amene angayamikire mulungu koposa iwo amene anaomboledwa ndi sembe yoperekedwa ndi mulunguyo. Tele wolemba Masalimu 107 verse 2 adanenesa kuti atele owomboledwa a Yehova amene anawawombola mdzanja la osautsa. Verse 4. Pamenepo mfumu ndi anthu onse anapereka sembe pamaso pa Yehova. Ndipo mfumu Solomo anapereka sembe ya ng'ombe 20,000, mphambu 2 ndi nkhosa 20,000. Momwemo mfumu ndi anthu onse anapereka nyumba ya Yehova. Ndime izi zipangitsa anthu amene sagwirizana ndi Baibolo kupereka maganizo awo odzudzula. Iwa kunena kuti kupereka kwa sembe kuotere kunali kuwononga. Akunenaso kuti nkhani iyi siyoonayi popeza sikukanatheka kupereka sembe nyama zonsezi pa guwa limodzi la mkachisi. Kachitatu anthu amene akunena kuti panalibe chifukwa chokwanira chophera nyama zonsezi. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna tione zifukwa zaperekedwazi kuchokera mawu a Mulungu. Poyamba ndifuna kunena kuti ngakhale kachisi uyu ndiye anali pakati pa chipembedzo, koma ndikukhulupirira kuti panali magulu ena kunja kwa kachisi pamene nyama zina zinaperekedwanso. Ndipo yankha funso lakuti chifukwa chani nyama zinaphedwa zochuluka zotere? Yankho likuti kunali koyenera kuti banja lililonse likhale ndi sembe yakeyake popeza zinali monga muja anachita potuluka mwa Igiputo kuti banja lililonse linapha mwana wankhosa. Ndipo pokumbukira kuti usiku uja anali kuchoka kwa Igiputo anapha ana ankhosa ochuluka kopambana. Ndiye tikunena kuti sikunali kuononga chabe ayi pa zifukwa ziwiri. Chifukwa choyamba chinali chizindikiro chakuperekedwa sembe kwa mbuye wathu Yesu Kristu. Ichi ndi chifukwa chake Petro adanena kuti podziwa kuti simuna wamboledwa ndi zovunda, golidi ndi siliva, kusiana nao makalidwa wanu achabe, ochokera kwa makolo wanu. Koma, ndi mwazi wa ntengo wake wapatali, monga mwana wankosa, wopanda chilema, ndi wopanda banga, ndi womwazi wa Kristu. Haleluya. Ndiyeti kunenetsa kuti, sikuononga ai, popeza ikuloza kwa Yesu Kristu. Kachiwiri tikunena kuti, sikunali kuononga, kupereka sembe zimenezi, chifanya maimenei, ina agwiritsidwa ntchito ngati ndiwo pa madyerero a mwambo otsegulira kachisamene. Mamawu amenewa ndifuna kutsindika kuti sembezo sezi sizidawonongeke ayi, komanso ndi nyama zingati zomwe zimaphedwa mdziko lathu lino, ngakhale pa misonkhano yopanda pake misonkhano wamba. Ndipo zikaphedwa motere amadzudzula ndani. Chosecho, ndi zogwiritsa ntchito zathu osati zotumikira Mulungu ayi. Ine ndi kugwirizana naye mfumu Solomo pa chinthu chimenechi, popeza simbe zonsezi zinali kulozera kuperekedwa nsembe kwa Yesu Kristu. Verse 6. Nayimirira asembe muudikiro wawo ndi Alevi omwe ndi zoyimbira za Yehova adazipanga Davide mfumu kuyamikana zo Yehova. Pakuti chifundo chake chikhala chikhalire polemekeza Davide mwa utumiki wawo. Ndi asembe anaomba malipenga pamaso pawo, na akhala chilili Israeli yense. Tsono pamene mfumu Solomo pamodzi ndi anthu onse anapereka sembe zawo zochuluka, moto wotsika kumwamba unadza ndi kupsereza sembe zonse. Anzanga, pano ndifuna tione kuti madalitso kapena kuti mphatso ya Yehova kwa ife izitithandiza kukulitsa chikhulupiriro chathu pa Iye ndi kukhazikika mu utumiki wake. Komanso tikuona kuti chitsanzo chimene mfumu Solomo wapereka kwa anthu ake chafulumiza anthu onse. Ndiye tikuphunzira kuti pali chiyembekezo chakuti ntchito yabwino imapitilira kuchitika pamene atsogoleri atenga gawo la kutsogolera kuchita ntchitoyo. Ndiye mundime tangoverenga ayi, tikuona kuti magulu yonse yatumika Mulungu, monga asembe ndi Alevi, akhala m'malo mwawo mogwirira ntchito pa chikondwerero chimenechi. Anthu onsewa akugwiritsa ntchito zipangizo zoyimbira ndi maudindo wawo pakulemekeza Mulungu. Alevi atenga zipangizo zawo zoyimbira zimene anapanga mfumu Davide zakulemekeza Mulungu kuti ndiye Mulungu wabwino, ndipo chifundo chake nchosata. Wokondedwa anzanga pa ulendo, kodi mumadziwa inu chizizi chimenechi kuti chikondi cha Mulungu chili chikhalire pa inu? Verse 7. Ndipo Solomo anapatula pakati pake pa bwalo lili pa khomo pa nyumba ya Yehova, pakuti anapereka sembe zopsereza ndi mafuta a sembe zoyamika pomwepo, popeza guwa la sembe la mkuwa adalipanga Solomo linachepa kulandira sembe yopsereza ndi sembe ya ufa ndi mafuta. Nthawi yomweyo Solomo anachita madyerero masiku asanu ndi awiri ndi Aisraeli wonse pamodzi naye khamu lalikulu ndithu, kuyambira polowera ku Hamati kufikira mtsinje waku Aigipto. Pano pali nkhani yakuti, pamene mwambo wakupereka nyumba ya Yehova unachitika, tikuona kuti panali madyerero amene anachitika nthawi yayitali. Tonani kuti madyerero akupereka nyumba ya Yehova anachitika masiku asanu ndi awiri, koma madyerero awa analumikizana ndi madyerero a misasa amene anachitikanso masiku ena asanu ndi awiri. Kutanthauza kuti chikondwerero chokupereka nyumba ya Yehova chinachitika nthawi yayitali. Wokwanidwa anzanga pa ulendo, ndifuna muone nthawi yomwe inaperekedwa ku chikondwerero cha pa ntchito ya Yehova. Ine ndifuna muone kuti kudzipereka kumene kukuchitikaku, taonani anthu ali mu mzinda wa Yerusalemu kwa masiku 14 ali kudyerera ali kuimbira, komanso ngakhale kuvina Yehova, komanso tupa kose. Kodi inu, mukhoza kukwanitsa zomwe anachita Israeli amenewa? Kapena tifuse kuti, kodi mpingo wanu, ukhoza kukwanitsa kuchita chikondwerero chotere? Anzanga, taonani kuti inu, mwachita kale ulesi. Ndipo mukunena kuti ndizosatheka izi. Okondedwa. Inu ndine sitiyenera kutopetsedwa kapena kunyinyirika pamene tikhala pa zake za Ambuya. Tieni tiloleni mu verse 12 mpana 14 momwe tione kuti Mulungu aonekera kachiwiri kwa Solomon. 12. Ndipo Yehova anaonekera kwa Solomon usiku nanena naye. Ndava pemphero lako. Ndadzisankhira malola ano akhale nyumba ya nsembe. Ndikatseka kumwamba kuti pasakhale mvula, kapena ndikalamulira dzombe lithe za pa dziko, kapena ndikatumiza mlili mwa anthu anga. Ndipo anthu anga otchedwa dzina langa akadzichepetsa nakapemphera, nakafuna nkhope yanga, nakatembenuka kuleka njira zawo zoyipa, pamenepo ndidzavela mmwamba. Ndikukhululukira choyipa chawo ndi kuchiritsa dziko lawo. Ndime iyi ili ndi nkhani yochititsa chidwi. Komanso nkhani yomwe atumika ambiri akhala akulalikirapo. Tsono ndifuna muyimvetsetse bwino. Makamba nkhani yomwe ili mu verse 14. Nkhani iyi kukhudza inu ndi ine lero lino. Ngakhale kuti ikunenedwa kwa mtundu wa Israeli. Koma tavani mundime mmeneyi muli mawu akuti. Ndipo anthu anga otchedwa dzina langa. Awa, ndi mawu amene akupita kwa okhulupirira wonse amene anayika chikhulupiriro chawo mwa Yehova kudzera mwa ntchito yomwe Ambuye wathu Yesu Khristu anayichita pa mtanda paja. Koma ndikunenetsa kuti, ngani iyi ikupita kwa mtundu wa Israeli, popeza Mulungu anali kuyankha pemphero lomwe Solomo anapemphera pa mwambo wopereka kachisi. Tsono ngakhale nkhani iyi inali kupita ku mtundu wa Israeli, ikukudzanso inu ndine. Popeza ndife Israeli mtundu wosankhidwa mwachikhulupiriro mwa Yesu Khristu. Tamvani zomwe akunena Paulo pa Roma 9 verse 25 mpana 26. Iye akunena kuti, monga atinso mwa Hosea amene sanakhala anthu anga, ndidzawatcha anthu anga, ndi iye amene sanali wokondedwa, wokondedwa. Ndipo kudzali kuti pamenepo kunanedwa kwa iwo simula anthu anga ayi, pomwepo iwo adzatchedwa ana Mulungu wa moyo. Paulo akutenga nkhani iyi mu buku la Hosea chapter 3 verse 23, yomwe ikunena kuti Mulungu adzalowetsa mupangano la ubale ndi iye, anthu amene anali akunja wotayika komanso alendo. Ili ndilo ganizo lakuti Mulungu adzisankha anthu ake kuchokera ku mtundu wa Yuda komanso kuchokera kwa anthu a mitundu ina. Ndiye pamene Mulungu adzachita izi. Adzakhala atakwaniritsa ufulu ndi ulamuliro wake wopereka madalitso monga iye afuna. Wokonedwa anzanga pa ulendo, mwina inu mwasokera kuti tsono nkhani iyi ikupita kuti? Pano nkhani ndi yakuti, pamene Mulungu amalankhula ndi mtundu wa Israeli, ife lero tikukhudzidwa kotero kuti tiyenera kutenga pophunziro ndithu. Tsono taonani kuti mawu apa verse 14 akunena kuti, ndipo anthu anga otchedwa dzina langa akadzichepetsa nakapemphera nakafuna nkhope yanga, nakatembenuka kuleka njira zawo zoyipa, pamenepo ndidzamvera mwamba ndikukhululukira choyipa chawo ndikuchiritsa dziko lawo. Monga ndanena kale kuti mawu awa anali kulankhulidwa kwa Solomo pamwambo wopereka kachisi. Koma ife ngati anthu okhulupirira zikutikhudzanso ndithu. Ndiye pamene Mulungu akunena kuti anthu anga akutanthauza gulu la anthu okhulupirira limene litchedwa mpingo, monga mwa mawu apa Tito 2 verse 14 amene akuti, amene anadzipereka yekha mʼmalo mwa ife kuti akatiwombole ife kuzoyipa zonse, nakadziyeretsere yekha anthu akhale akeniweni achangu pa ntchito zokoma. mau awa ndi amene akutsindika kuti inu ndi ine ndife anthu osankhika ndipo tiyenera kukhala ndi mtima wodzichepetsa pamaso pake. Tamvani Paulo pa Efeso 4 verse 1-2. Iye akunena mawu akuti, ndikudandaulirani inu tsono, ine wandende mwa Ambuye, muyende koyenera mayitanidwe amene munayitanidwa nawo. Ndikuonetsera kudzichepetsa konse ndi chifatso, ndikuonetsera chipiriro, ndikulolerana wina ndi nzake mwachikondi. Ndipo pa Galatia 5 verse 22-23, pali mawu akuti, chifatso ndi chiletso ndizo zipatso za mzimu woyera, kutanthauza kuti kufatsa ndi mkhalidwe umene ndi wofunika pa Akhristu wonse lero lino. Ndiye pa mawu akuti na akapemphera ndiwo mawu amene akuoneka kambirimbiri mchipangano chatsopano. Taonani Ambuye Yesu anawawuza wophunzira wake kuti akhale chelu komanso akhale ndi chizolowezi chopemphera. Kodi ino, muli nacho chizolowezi chimenechi? Tsono mawu akuti na akafuna nkhope yanga ndiwo mawu ena amene akupezeka kwambiri mchipangano chatsopano, amene amalimbikitsa kuti wokhulupirira wonse achilimike mkupemphera. Ndipo taonani okondedwa kuti Paulo pa Kolose 3 verse 1-2 akunena kuti chifukwa chake ngati munaukitsidwa pamodzi ndi Khristu, funani zakumwamba kumene kuli Khristu wokhala pa dzanja la manja la Mulungu. Lingalirani zakumwamba osateza pa dziko ayi. Tsono awa ndi mawu ena amene akukhudza inu ndine kuti tiyenera kutembenuka kuleka njira zoyipa. Taonani mawu a Mulungu amati, tikati kuti tilibe uchimo tidzinyenga tokha. Ndipo mwa ife mulibe choonadi, kutanthauza kuti ngakhale tinatembenuka mtima sitiyenera kudziyenereza kapena kudziyeretsa rokha. Tifunikadi Khristu ife kuti atiyeretse mwa njira yogonja tsiku ndi tsiku. Wokwalidwa anzanga paulendo, Mulungu amatsimikiza kapena kuti amayika mtima wake kwambiri pa nkhani yakuti wana wake akhale ndi mtima wogoja. Mwaichi pa chivumbulutso 3 verse 19 akunena kuti onse amene ndiwakonda ndiwadzudzula ndikuwalanga, potero chita changu nutembenuke mtima. Tere tikunenetsa kuti kugonja ndicho chizindikiro chakukhala mwana wa Mulungu. Kodi ino muli nawo mtima wotere? Ndiye pamene inu ndi ine tichita zinthu zimene Mulungu akuyikapo mtima wake kwambiri, iye akulonjeza kuti adzamvera mmwamba. Haleluya! Kutanthauza kuti chinthu chilichonse tikapempha tilandira kwa iye chifukwa tisunga malamulo ake ndipo tichita zomukondweretsa pamaso pake. Iyi ndiyo nkhani imene ikupezeka pa 1 Yohane 3 verse 22. Mwaichi Mulungu akutsiriza ndi kulonjeza kupereka machilitso ku dziko ndi anthu onse. Tsono zonsezi kuti zichitike, Mulungu akutsindika kuti vana wake ayenera kukhala ndi mtima wolapa machimo awo nthawi yonse. Iyi ndiyo nkhani yakunenayo akunena Yohane pa 1 Yohane 1 verse 9 pamene akuti ngati tivomereza machimo athu ali wokhulupirika iye kuti atikhululukire machimo athu ndi kutisambitsa kutichotsera chosalungama chilichonse. Tere pamene tikutsiriza, ndifuna ndinenetse kuti ife okhulupirira Mulungu anatidalitsa ndi madalitso wonse a uzimu kudzera mwa Yesu Khristu. Ife amene tinali adani a Mulungu tsopano takhala mwazi wa Khristu, ndipo amatikhululukira machimo athu. Tsono tiyeni tiike maso athu kumwamba ndi Yerusalemu watsopano ngati mzinda watsopano umene ndi wokhalitsa. Lero tilekeza pano, koma timasanthula 2:7 verse 1-14 pomwe takambirana zakuvomerezeka kwa kachisi ndi Yehova. Ambuye akudaliseni inu. Amen.
Zimuambiri mbale Osman Chiro Amanda apo litsogolera kusanthula mawu Mulungu kuchokera 2 chapter 17 nayambira verse 1-14. nkani yaikuru ndithu mulungu kuvomereza kachisi wa mulungu. Pali vesi yomwe ambiri timakonda kuitchula-tchula ndiko yatamvapo zambiri kuti chifukwa cha investment idabwera komanso mbiri yake idali yotani. Izi nzomwe tapunzirai mu programu ya Tisanthule Bible. Program ya mtengo patali yomwe mpereka mpata kwa inu ndine kuti tithe kusanthula buku lopatulika kuyambira Genesis mpaka Chivumbulutso. Kote kuti lero ayi tadala ndithu kuti tamvako zambiri. Ambuya udalitseni pomwe muchitapo kanthu komanso pomwe mupitira kumvera programu iyi. Makera batu pa internet, pa email ndi radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. Ndipo ikakhala SMS number ndi 0833500222, number ya pa Malawi. Ndipo kakhala ndi mpata woti muthe kumvera program kuchita download pa internet. Address yake ndi ttb.twr.org/chijewa, ttb.twr.org/chijewa. Mukatero ndiye mwafika pa page imeneyo muona zonse zomwe zokhuza ndi program ya Tisanthule Bible. Ambuya udalitseni pomwe mukhalenso mukulingalira komanso kuchitapo kanthu pa zomwe mwaphunzira mu programu iyi.